another kush. Set the one navy.
Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Cha mtu lwa na mtu, chuma ulwa na kutu. Amini utaona, yeah. Akufa iziki, ndiye lafiki. Amini utaona, yeah. Na kieshimu kita, kita kimenilea. Kita kimeni funza jama. Na kieshimu kita, kita kimenilea. Kita kimeni funza jama. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na.
Tuko fit na tuko njema. Kuwache kaza hisi kuvyema. Ibini nani yaliyesema maskini mpe vibe wasahau shida zake. Kwanza na nyonga suti na tie tupia moka. Wana mebeba kiki na dry wenye kumoka. Chungo sijitolewa ni shy ukiwa high. Mana maslay ni shaz kama kubash. Wana noma, Mr. Nyagi kakoma. Mikono juu ya kichwa mbona leo kashusha. Yeah, msha nisoma, ni vibe upaka noma no corona. Sanitize po hadi kwa fusha.
Pita, pita isobe. Pita, pita isobe. Pita, pita isobe. Isobe,
yeah. Na kieshimu kita, kita kimenilea, kita kimeni funza jama. Na kieshimu kita, kita kimenilea, kita kimeni funza jama. Oh na 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 na,
skirt.
Oh na 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 na,
skirt.
Oh na 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 na,
na 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 na,
skirt. Oh na 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 na,
skirt.
Oh na 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 na.
Kieshimu kita, kita kimenilea, kita kimeni kuza jama. Na kieshimu kita, kita kimenilea, kita kimeni kuza jama.